Je suis Jenna. Retweet ce mozi.
Yeah. Sharpie, je coule move.
Yeah, yeah, yeah.
Gang, gang, coule.
Hey, yeah, yeah. Fuck the niggas, yeah. Osez infero. Nama puta yo sandia dinero. Imihanda ya mwore izina sinyita kubyisi ni gutyo nzikina. Imifungo y'insimba mu muji no mu byaro nkabigisha umuji. Umuyobozi w'iyi mihanda utarancaba nta ndangamuntu uhagaze.
Cyari busy nshaka villa ya family nakati ya majizi ari fani natangiye grind street nyakamwe ubutuzwi nka gang iri big yakabye. Ukura aba bana bakundira kondi star heta bakuhira kondi up niga muzumvi iyi flow iri hadi bine mwabishima na soje la.
Bayoboje igitugu ubukanye nka tiri ngurube zigize kongwe nsabaho vanga imigisha nsange amabima kigali nyakate nica umuzungu amagini nka gutuja amahoye imihanda nka cukura nkora muzika nk'uwenda gukenyuka amakeshi mushya makayabara
ko baratwanga tubarusha bless cyane sinizera n'abamvuga neza ibi byose nuko nshaka cashman fit inzozi ngari nzagura desa ko baratwanga tubarusha bless cyane sinizera n'abamvuga neza ibi byose nuko nshaka cashman fit inzozi ngari nzagura desa.
I've been grinding sini izi ndyamye njena ishkev tubikoze kwaje ndi kirura oji niryo peti ryanje ukomeze icwanga mpita nkuheza ibyapa. Chassis cloud ni sazi nsazi wapi manja jealous crew ishari ishari hasi muri city nutakoma huzo huzo famo faking feelings huzo
ishi ni juno muri gisiri biri twe namba uno ni business ivi niko kubulonda peswa abandi mugatahira kuzu big fishes muri game keji murashona never fail flexing sinaguhutari bell sexy bass afai kuri bell baby bell
ibyo kurya mamili ninjyana ishi dushona uko biri iyo ushese wa piri tumanura bwana bakakwita injiji reba sura ya kazi ituma nkundwa n'abanyarwanda kazi dumurara wavuki no ufasha papa iva kuguma na siri
ko baratwanga tubarusha bless cyane sinizera n'abamvuga neza ibi byose nuko nshaka cashman fit inzozi ngari nzagura desa ko baratwanga tubarusha bless cyane sinizera n'abamvuga neza ibi byose nuko nshaka cashman fit inzozi ngari nzagura desa.
I've been grinding sini izi ndyamye njena ishkev tubikoze kwaje ndi kirura oji niryo peti ryanje ukomeze icwanga mpita nkuheza ibyapa. Chassis cloud ni sazi nsazi wapi manja jealous crew ishari ishari hasi muri city nutakoma huzo huzo famo faking feelings huzo 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 chao sabane tunywa inzoga ariko nibugera kukazi full stop.